Sherry fingers on the BT again. Sunday eating on the Zakaze. Yoki Dibe. Kanu Mube.
Exclusive from ZambianTeams.com.
Mama yangu Mungu alijua vile mtakuwa ilinganize
it wasn't easy awe
ukikamena na Afrika leo
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 nalichulie nalipara wike
nalishipikisha paka leo vya chitika
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 moyo wangu ninaona bambidi mafuto yana ya mapasa na nzelu siningafune na kubwelela kumbuyo Mosiyo kondwa nayo
Nalipala wike Toyota ganda Ukwenda beya dose ukwabula santam
Nalipala wike yano mushasham
Tawizi na anso nenzo bona panja
Dezi ya kutara tenzo gonera na bondwe
Vika butikisa tutovera na telele
Tuvana pachi pandareka tunijelele
Mabasta na befe banareka na kubwerako
It wasn't easy awe
Ufika kwenye na Afrika lelo
It wasn't easy awe
ZambianTunes.com.